Muda mwingi minawaza kukuona tena ukifurahi. Mawazo mengi yananijia, natamani kufurahi. Naona naona kwenda sijakuona. Moyo wangu ruma, nakupenda baby. La la la,
you're my beautiful.
La la la,
you're my only one.
La la la,
you're my beautiful.
La la la, nitakata tabu sana. Nusubiri tuachane, watapata tabu sana. Nusubiri tugombane, watapata tabu sana. Bado niko nawe. Mshumaa usijazima kwa pepo nitaumia moyo. Penzi lako kabuzi, sina meno mwezo kibogoyo. Mzigo mwibani ubeba zamani, sijiludie. Nimekuamini kwa penzi lako we. So kama demo down, subiri kudanga ili wapate chapa. Mwria jipanga, mwoye kiwanga. Tabu sana, watapata tabu sana. I don't need hope.